Nasema njo njo my boo, nikupe kipenda choro. Umenivuruga hamsofu, nisikize mimi kupesho. Kam kam kupe tamtam, tupeane zamzam. Nateseka na labla, I love the way you shake. Choke ya toto rest, let me test
ni bala.
Wana maneno shombo ni kinya, mahaba ni uwe kishu ya. Kwenye shit and a rock, vile utakavyo minafa. Mlimwene we ni kifa. I feel so good the way you do. Mimi noge wanawe ni pete na round two. All eyes on you, nataka niwe na we
two. Baby, let me be your sugar king, sweeter than them. Let me be your sugar.
Tutadumu kulinda penzi lako kwangu ni jukumu. Wapoteze watakupa sumu, kisha tugombane mama unahumu. Ah, mapenzi matamu japo magumu, sitaki nikosee kesho huni hukumu. Mapenzi yote weka humu humu, usije mpiga chini nitakunywa sumu.
Shako na wengi hika, wewe umenikweza. So ni mwingine zaidi ya wewe.
Let me be your sugar king, sweeter than them. Let me be your sugar king, sweeter than them. Let me be your sugar king, sweeter than them. Let me be your sugar king, sweeter than them.
Come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Tumba kama madas. Ugonjwa wangu nipe medicine. Na baki kucha I wanna again. Kusambaratishe bila den. Nibadilishe engo girl. Hali yangu sio magendo girl. Jengo mpya sisi wagen. Bila majirani they know my name. Rock your body.
Rock your body.
Let me be your